iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Mutanya ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima. Tubagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha. Uyu munsi rero turabaha ijambo tuganire ku byerekeranye n'uburyo bwo kuvugurura cyangwa se kurushaho kugira ubuzima bwiza. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere mbaye ikaze mwese nshuti bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Nkuko nari mbibabwiye mu kanya rero, uyu munsi turabaha ijambo umutumirwa twari twabateganyirije ntarimo kuboneka ku murongo wa telefone, ariko ntibivuza ko tuganira namwe aho muri hose. Ese wowe ahuri aho uherereye ubona ari iki cyatuma ubuzima burushaho kugira kuba bwiza? Ni iki cyarushaho gufasha abaturage cyangwa se abene gihugu aho uherereye kugira ubuzima bwiza? Wa byagerwaho gute? Ubwo mukanya rero uze kutubwira. Mwese ndabararitse, ndabatumiye mwese muri kiganiro muri isanga, ikiganiro kuri radio yanyu. Kugira ubuzima bwiza bishobora no guterwa n'umuntu ku giti cye, akabanza kugira icyo akora. Ndagira ngo rero mbashyire muri mood, mugerageze kumva ko ibyishimo bigomba guturuka muri wowe ubwawe mbere yuko ubitegereza ku bandi. Nagira ngo mube mwumva aka karirimbo ku muhanzi w'umunyarwanda Fine Girl The Ben.
Baby, what should I do now? Yet I wanna be a lover. Yet I wanna be a lover. I wanna be your undercover lover. Baby, give me chance. Baby, one more time. Girl, the way you look and the way you smile. Your body feels like a bumble. Oh, can I come to your condo? Your condo. Baby, give me chance.
bambo Okana kama tu ya kondo Gikondo Ungana we gikondo Come to daddy Come dance for daddy We can come with the story I wanna be your undercover lover. Baby, give me chance. Maybe one more time. Girl, the way you look and the way you smile. Your body's feeling like a bumble. What kind of coming to your condo? Did you condo? I'm gonna win your condo.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uwa mbere dufite ku murongo wa telefone ni Desire. Uraho neza Desire?
Naho neza namwe ngaho ku radio.
Yego, turahura. Urahagana hehe?
Ndi mu Kayogoro Makamba mu Burundi, ahantu bita Nyakazi.
Nyakazi?
Muri Kibago.
Yego. Hanyuma urebye ahantu uherereye aho ngaho i Makamba, iniki ubona cyafasha abantu kurushaho kugira ubuzima bwiza?
Abantu kugira bashire ku buzima bwiza ntaje aho nterereye. Icyambere na mbere, kugira umwene gihugu abeho neza kandi ashobore kuronka icyo akora. Ku bwanjye mbona yuko leta y'icyo gihugu cya guverinoma yorohereza umuntu muto muto.
Yamworohereza gute?
Gute hakaba amahoro bakumvikana bo mu bantu basanzwe batwara, kuko mwene gihugu yo mu gihugu mwa mutuyemo nta mutekano hari, nta terambere mushikako. Icyo ni kimwe cy'umutekano kucerekeye leta ibitwara. Ukeneye ku mwene gihugu naho mu gukora fate nk'umuntu naho yaba afise nk'ibihumbi nka cumi ahantu yegereye haba hari nk'agasante ukarondera ikintu ari bukore, ikindi bakinjira mu mashyirahamwe. Icyo mbona nyamukuru. Kandi ikindi iyo bari mu mashyirahamwe, fate kesha abantu barinjira mu mashyirahamwe ugasanga rero abantu batoye n'abasuma ugasanga n'ababanje ugasanga ntihatari. Ugatora umuntu aba abishoboye azi icyo agomba gukora. Ikindi umwe wese akoresha ingabire yiwe afite, ntarabe ngo mugenzi wiwe kuba ari umudandaza ngo nanjye ngo mpanje gukora ibintu byo kudandaza, kuko aho usanga ibintu byo kudandaza bitari guhawe ugasanga uri kurabikora birakugena, ugasanga by'iwawe n'uburimi. Umwe wese yoraba icyo kintu akora kamera neza atabanje kugira ntumva ikintu ukora atari ingabirano y'iwawe kirakuruhisha gusi, aho usanga uri kurabikora nabi. Nk'aho mperereye vrema baragerageza mugabo kubera nyine usanga amikoro ari make na leta idafitemo ingufu ngo yabigoye ku mwene gihugu.
Ikintu uvuga ni ikintu gikomeye. Uravuga uti kugira ngo umuntu abashe kugira abashe kugira ubuzima bwiza akeneye umutekano, akeneye amahoro. Uravuga ko leta ariyo yagombye kubazanira amahoro, ariko n'umuturage nawe ku giti cye, umwene gihugu nawe afite umwanya mu kubona amahoro cyangwa se gushakira igihugu cye amahoro n'umutekano.
Uyu mwene gihugu aba ari mwo mugabo rero yaje hajya mu rugo, twese turafise benshi barafise ingo, natwe turi abana mu rugo. Urazi uyu mubyeyi akeneye ko haba amahoro, nubwo abana baba batazi birakunda neza kugawa umwene gihugu nawe bidahereye hejuru birikunde mwene gihugu atakugira bizanye nico ndo kwita plan nico gihugu kuntu bimeze dufate nk'abantu dufate nk'u Burundi wacu usanga batumvikanye ku kintu ugasanga ugasanga mu migambo unaha kutari mu mugambo uyu ugasanga bariko barasa nk'abajyana urumva nk'aho umaze kuja muri ibyo sanga bitagenda neza nubwo abategetsi bacu bagerageza kuvuga ati mu butandukane bwacu ukubana neza
yego nibyo abayobozi bagatanga umurongo ngenderwaho hanyuma bakabona gufatanya n'abanyagihugu noneho buri wese agashyiraho ake nta wuhohoteye undi nta ushatse kugirira nabi mugenzi we kubera ko batumvikana batavuga rumwe badahuriza kubitekerezo hanyuma icyo waruvuze gatoye cyo cy'amashyirahamwe ko abantu batorwa nyine mu mashyirahamwe bavuze bagatora abantu ariko ntibagire bakaba batazi ibyo bakora nagira ngo babatora bakurikije ubushobozi kandi hakaba hari uburyo bwo kugira ngo niba umuntu inshingano bamuhaye kandi bamutoye bashobora kumusimbuza undi
kuko twese turabantu hari umuntu mu gutora umuntu araba tujya n'umujama n'umugenzi mu bisanzwe buriya akaraba ati kuba dutange dusenga hamwe ujya ntegeza kumutora ubundi akaraba ati kuba tuva mu mugambo umwe bagabo muze kuraba hatwara ujya bari wa adagutegeza gutwara oro ntibaharure abantu usasanga badaharura inyungu bagomba kuronka muri ibyo bintu nibo bantu usanga bica bigorana kuba abo bantu mubasizeho ntabyo bashoboye kubera bari iki usanga iryo shyirahamwe mwashinze kuko byari bateze imbere usanga byama mu ngorane mu ngorane nka jewe turakunda kuba tuyaga nawe umutari ishyirahamwe ugira umutari ugasanga barakora mugabo naka yagira yayaronka amafaranga usomba ngo yayatwaye numva nk'aba asubije inyuma iryo shyirahamwe nta n'uri umuntu uwo ari we wese ari mu ishyirahamwe cyangwa ari mu gihugu kanaka hari umuntu kanaka baba bagenanye gusa arabi kagishoboye
wavuze ati n'umuntu agakoresha ingabire ye cyangwa se ingabirano iri shyirahamwe ry'abamotari warigiyemo kubera ko wari ubishoboye ntabwo wagiyemo kubera ko n'abandi nabo barimo gutwara amapikipiki
gusa n'umugenzi dukunda kwiyaga akabimbwira mbona bakunda guhura njye nsanzwe ndi n'umumotari njye nsanzwe ndi umuinfirmiyade
uri umuganga hanyuma se ku bijyanye n'amagara y'abantu urabona ari iki cyatuma abantu barushaho kugira amagara meza yego iyo ufite umutekano ugatuza ukabasha kurya neza ugasinzira neza ubuzima bwawe burushaho kuba bwiza ariko se nko mu rwego rw'ubuzima nyine ubuvuzi ni iki ubona aho ngaho mwebwe cyaba kibura kugira ngo abanyagihugu barusheho kugira ubuzima kugira amagara meza ariko mbivuga mu kinyarwanda tuvuga ubuzima ariko mu Burundi muvuga amagara najya ngo byumvikane neza
nta kimwe ndabitahura ikintu kibutse mugakaye ndibaza ubushikiranganji bw'amagara y'abantu burabikora gusa kuko ubwo usanga bugoranye habuze ikintu bita gusansibiriza rero dukunda kivuze mvuga mu Kirundi urumva
gukangurira abantu ibikorwa runaka
kubera abona abantu usanga dufate nka maradiyo urabona kiyitiye mu Burundi itabyoroshe ari umuntu umubwiye ko agwaye malariya ategeza kutanga amagenda kubapfuma handi akaza ku bitaro urumva ikintu kiba kibuze ni ukwigisha abantu nyine baba basanzwe bari muhira ni uko iyo bafashwe utegereza kujya kwa muganga kandi bato bigiye kuba neza ubu bushikiranganji bwari bwoye buratanga amakinga kuri bajya baremesha kiyago ndibaza nabo bazobikora ko babibabwiye
ariko hashize igihe bamufite abaremesha kiyago
ikindi aho mbona aho ndi ingorane zihari nko kugura imiti umuntu ashobora kuza ufate nka kimini urabona umuntu arwaye malariya ntanze nk'akarorero
yego
akuza akaca yigurira kinini kimwe bibiri ubwo mpabira bari karakiri kintu gikari distance kwera none ubujyo
yakumva yorohewe akarekeraho ngaho ntiyisuzumishe ngo arebe ko malaria namushizemo cyangwa ngo asabe umuganga mwandikira imiti abenshi babikora kubera uburyo buke cyangwa nukubera ko baba batabizi bakeneye nyine ababahugura cyangwa se ababasansibiriza nk'uko babivugaga
nibyo bibiri byo mbona aho mba ntuye bizira hamwe ko nakashaka kuza ugasanga yatumye n'uburyo n'ubundi aza usanga ntabitahura ntatahura neza yuko iyo bari indwara bavura kwa muganga cyangwa akaza ugasanga naka ubundi bwo mu mihani ni ahantu atuye amubwiye ibindi binini hari byati cyeye muganga mukwishyira utu tunini tumeze utu ngaho aza kumva indwara arwaye nta n'aho bihuriye urumva ni ukudatahura
yego cyangwa bagasangira umuti nk'ubwo bafashe utwo tunini yabona muganga yamwandikiye imiti akabona aruruhewe yarangiza imiti akayisangiza abana cyangwa n'abandi bo mu rugo bayikeneye akabivurira ku giti cye nk'aho yakurikije amabwiriza y'umuganga
nibyo birakunda kuba cyane birakunda kuba rimwe na rimwe umugabo cyane
reka rero ngushimire cyane rwose Desire Makamba mukomeze kugira amagara mazima aho ngaho ukomeze wite ku banyagihugu
namwe ndabashimiye cyane Desire Amerika
twakire noneho Patrice
mwiriwe
neza urahagana hehe
ni Patrice Bred na mu karere ka Ruhango
wamfashije ku buhanga bw'ibyuma yavuze Patrice Patrice Bred ndakwibutse twaraganiriye ubushize
umbwira ngo nzashaka agakoni
none se batirira cyane Fevure koko
uracyari Fevure
none agakoni se waragashatse nyine
karata ntabwo byakunda
nyabuna nuko cyangwa nuko bikwitirira gusa n'izina
n'izina nukuri nyitirira
nuko harya urahagana henyibutsa
mu karere ka Ruhango
uwo aho ngaho mu Ruhango iyo urebye usanga ari iki cyafasha abaturage kurushaho kugira ubuzima bwiza ni iki kibura cyagerwaho gute
kubera mu Ruhango haje porogaramu yo kwitwa ngo Ruhango ikeye kandi abaturage baragenda bayikurikiza kubera ko benshi bari mu ntuze mu makarabu y'isuku n'isukura ubwo abaturage bashobora kuba batabyumva ariko leta yo ibifite nk'imigambi nimba bavuga ngo ni ukugira umuntu ni ngombwa kugira ubwiherero akagira agasahani akagira umugozi wo kumanikaho imyenda akagira n'agatanda k'amasahani akagira n'ako bita kandagira ukarabe bakaza bakanabibereka wenda nko mu nama rusange bakabereka ukuntu babyubaka n'ukuntu babikoresha ubwo imyumvire wenda iba ku baturage ariko ku bayobozi baba babidukanguriye ndumva ari nyo bigize none nko ku kindi cyo kugira ubuzima bwiza buriya nko ku mutekano twagombye kwishyura nk'amafaranga yo kwishyura abantu bakora irondo ry'umwuga kandi tugatanga n'amakuru wenda wabona nk'umuntu utamuziho nk'amakuru ukabaza ukamwegereza ubuyobozi ku buryo akahungabanya nk'umutekano ubwo nabwo bwaba ari nk'ubuzima bwiza twaba tugize kandi nanone no kugira mu bindi by'ubuzima kugira ngo tugire ubuzima bwiza nk'abura umuntu agukanguriye ngo ni ngombwa kugira ubwishingizi mu kwivuza ntabwo ari uko avuze ngo ni uko akwande kukubona no kugira ubwishingizi nabyo ni ingenzi kuko ubuzima perezida ntiwamenya cyangwa ubuzima nabwo ntuzi ukuntu buba buhinduka nko gukangura kugira mituweli bakaba bati wenda batangize nk'amakarabu mu midugudu kuburyo niyo umuntu yaba ari n'umukene yaba yatanga nk'ijana mu cyumweru bijya kugera mu mwaka ya mituweli wayagwira ibyo nabyo urumva ko biba ari ingenzi kandi ubuzima nabwo urumva ko bigize
urumva rero
nko mu kugira ngo ubuzima bwiza none umuntu nabona uzatunga nabi kandi nawe utariho kubona izo rubyaro twasabwa ko twabigenderaho tukabyumva yuko nabyo ari ingenzi n'urubyiruko narwo tukarushishikariza kugana ari amashuri ya VTC cyangwa TVET y'imyuga kuko ngo umwuga niwo uri ku isoko muri East Africa no mu Rwanda hose ibintu bijyanye n'umwuga nawe mbona ari ingenzi cyane
muri make rwose
umuntu abigezeho
muri make urasa nkaho uvuga uti abantu bishakemo ibisubizo kandi bakurikize n'ingamba n'amabwiriza bahabwa n'abayobozi
uko ko nimba kare
nta ese nta handi hari iyo gahunda imeze nk'iyo ruhangwa ikeye nta handi hantu hafite iyi gahunda y'isuku n'isukura ni iwanyu byatangiriye
reka hano naba naratembere n'ahantu biti murenge mu kare ka Nyanza mu murenge wa Kigoma naba nasanze akashyira hamwe kitwa ngo Sirike bakaba harimo nk'abantu 30 naho mu mudugudu bagatanga abantu badafite akandagiro kare bakagenda bakayubakira cyangwa bakabakora igikoni ariko ari abo bantu 30 babicaye mu mudugudu baba bati nk'umuntu ntagira ubwiherero naho tuzabwira umudugudu nyirawo umudugudu umucukurire wese naho twebwe tuze tumwubakire cyangwa tumushyireho kandagira ukarabe ariko urabona ko mu Rwanda izo gahunda ziba zihari
kuko iyo kandagira ukarabe imaze igihe yarashyizweho
abantu benshi usanga batabizi batayikoresha batayigira ngombwa ari baguha amahugurwa waba utanafite n'uburyo washobora kubikora bakagushyiriraho
ye bakagufasha ese umuntu ashobora kubyikorera ku giti cye cyangwa haba hari ababihuguriwe nyine bagomba kuza kwereka umuntu uko abigenza
mu nama rusange baraza nk'abakangura baba twakwita nk'abakangurambaga baba babizi bakakwerekera nimba zavuze ngo kugira ubwihero ni ngombwa we gucukuye kandi bunatinze kandi bunapfundikiye ubwo bakubwira buryo ki nka metero nk'enye cyangwa eshanu kuzamura ikaba ipfundikiye ikaba isakaye bakabibabwira nimba ari kandagira ukarabe bakavuga ati bafata igiti bagashyiraho akajerekani kandi bagashyiraho umugozi ugashyiraho n'isabune ubwo nyine mu nama abantu b'abanyabuzima bakunda kuza bakaba nk'umwanya nabo bakabyigisha
icyangombwa ni uko babyumva neza kandi bakabikurikiza ndumva utaye mu rya deze nawe wavugaga ati sensibilisation kwigisha abantu kandi kwigisha no guhozaho ndumva nabyo ni ikibazo
no kugana no kugana amashuri kuko hari ibintu wigira mu byinshi byo nk'ibyo byo bita kwihangira imirimo byo bita entrepreneurship
yego ye urakoze cyane batiri febre
murakoze nayo
twakire noneho Siriro uranyumva
ndabumva cyane rwose ibya Amerika mwiriwe mute
twiriwe bivuze ubuzima gukomeza turakihanganira mwe mute mumeze mute
natwe tumeze neza nibyo nitwa Siriro ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kayonza mu murenge wa Gahini
yego hanyuma ikayonza ho byifashe gute niki ubona cyafasha umuturage kurushaho kugira ubuzima bwiza
ikintu mbere na mbere cyamufasha kugira ubuzima bwiza mbere na mbere cyo numva ni ukubanza kwimenya akamenya yuko ubuzima bwe buri mu biganza bye nk'umukuru w'umuryango akaba yamenye yuko ubuzima bwe buri mu biganza bye ndetse n'ubw'umuryango we akamenya uko abufata uko yita ku muryango we nk'urugero uwo muvandimwe Batisebe namwumvaga ibyo yavuze byo ku bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza ni ukuvuga ngo niba umuturage umubwiye ngo tanga ubwisungane mu kwivuza we akaba yabikurikiza nyine ukagerageza uburyo leta nayo ubwayo ikayibashishikariza ariko burya leta ibigomba kubwira umuntu nawe agashyira hafi kuko ibyo leta ikora aba ari inyungu z'umuturage ikindi kugerageza kugira ubuzima bwiza ni ukubasha gufasha umuturanyi wawe niba umuturanyi wawe afite ikibazo cy'ubwiherero ukaba wagerageza uburyo kishobora kuba wamuteramo inkunga mugafatikanya n'indi mukazamurana igihe ashobora kuba nta bushobozi afite ibyo ngibyo ukabikora mbere yuko ubuyobozi bw'umudugudu mu Rwanda tugira ibyo twita amasibo nk'isibo rero ubwayo ikaba yagira uburyo ikurikirana icyo kibazo wowe muturage ariko ukabasha kubanza gukurikira bawe mbere na mbere ubanza kwimenya ukamenya umuryango wawe ugakurikiza naho no kumenya umuturanyi wawe kuko umuturanyi wawe ni umuntu ukomeye ni umuntu burya ubukomeye cyane ubugomba kumenya uko amerewe niba arwaye afite uburyo bwo kuba yagezwa ku ivuriro akaba washaka uburyo ki umukorera ubukangurambaga nyine ibyo ngibyo rero nibyo bintu numva bishobora kuba byafasha abaturanyi cyangwa se bishobora kuba byafasha umuntu nyine kugira ubuzima bwiza.
Yego rwose Cyrille, ni ibitekerezo byiza ku umuturage nyine, utu muturage akamenya ko ubuzima bwe n'ubw'umuryango we buri mu biganza bye, uti agafasha n'umuturanyi. Iyo yitaye ku muturanyi nawe ubwe aba yifashije. Uru rugero utanze ni urugero rwiza rujyanye no n'isuku y'umusarane, kugira umusarane cukuze ikibazo, tuvuge yifashisha nko kujya mu rutoki cyangwa mu ishyamba iruhande rw'abatuye. Urumva ingaruka ntabwo ziba kuri we wenyine, ziba no kuri wa muturanyi no ku bandi bose bashobora kuhandurira indwara.
Ugasanga hari n'abantu babigendeyemo babagenzi, ugasanga bambiye nk'indwara, ugasanga ni ibintu bigaragaye nabi. Ikibazo uwo muntu waba ubikoze gutyo, iyo bigenze gutyo ntabwo ari we bareba wowe nyine, we nta kintu ababyitayeho nyine, bo bareba wowe muturanyi wegigutera nawe isoni kumva giteye kimwe guturana n'umuntu udafite isuku. Yabisaba rero kwimenya, ukongera ukamenya n'uwo muturanyi wawe ukamushishikariza, ukagerageza uburyo ki ugomba kumugira inama na kubwabyo byamufasha kugirana inama, byagenda bidufasha nyine kuko ubuzima bwacu twese tuba tubusangiye, tuba turi abantu.
Nibyo, ashobora kuba adasobanukirwa n'akamaro, tuvuge nk'akamaro k'umusarane cyangwa se gukoresha kandagira ukarabe, ariko afite ubushobozi bwo kuba yabikora. Niba ari umuntu ufite imbaraga ariko akaba bitari byamujyamo, icyo gihe nyine nk'uko bivuga wamusobanurira, ukamugira inama, ukamwereka ibyiza byabyo, noneho akabikora. Yaba atabishoboye rero kubera ko ari umuntu ukuze cyangwa se umuntu urwaye, nawe ukamwitaho nk'uko bivuze, ukamufasha kugira ngo iyo ntambwe nawe yagereho
cyane
rwose. Hanyuma se ku ruhande rwa leta hari icyo ubona yo yabafasha kugira ngo mubone imibereho cyangwa se buzima burushaho kuba bwiza nk'aho ngaho uherereye?
Leta nayo iba igomba gushyiraho akayo nk'uko nabivuze haruguru. Ni ukuvuga ngo leta nk'ubu hari ibikorwa remezo byaba biri ngombwa kuba byakenerwa. Niba nk'ubu nk'aho ntuye, uretse ko dufite umuhanda umeze neza, twe nta kibazo tugiranye n'umuhanda, ariko leta ikaba yagira uburyo ki idufashamo, wenda nk'ahantu hatari imihanda leta ikagerageza uburyo ki iri bushyire ikora umuhanda, igakora umuhanda ku buryo na wa murwayi ashobora kuba yajya kwivuza yatwarwa na moto cyangwa se n'igare, ku buryo rishobora kuba ryagenda neza muri wa muhanda rikaba ryageza wa murwayi ku isuriro. Icyo gihe rero murumva yuko leta nayo iba igomba kuba yabishyiramo uruhare, ikindi ikaba yagerageza uburyo ki ikomeza kwigisha igahoza, kuko burya leta ni umubyeyi, leta abaturage ni abana, kandi leta ni umuturage nanone arongera akagaruka akaba umuturage. Ubwo rero ibikorwa remezo nyine nabyo ni leta iba igomba kuba yabidufashamo, igihe wenda twebwe abaturage tuba tutabishoboye bikabasha kuba byafasha abo baturage nabo kugira ubuzima bwiza.
Rwose ndagushimiye cyane Cyrille.
Murakoze cyane. Ijwi rya Amerika ukomeje kubana, mbateze amatwi. Murakoze
rwose, gume hafi, turacyakomeza n'abandi barakomeza gutanga ibitekerezo byabo. Noneho reka twakire Octave. Wiriwe neza Octave?
Mwiriwe mwaramuteho.
Yego, urahagana hehe?
Ande muri Iowa.
Iowa.
Yego.
Mumbeho nawe.
Uyu munsi yaduhaye agahenge, ariko muri wikendi twari dushize.
Yarabakubise?
Muri wikendi ndendaga gukatisha ngo nisubirire iwacu.
Ari snow cyangwa hari ubukonje gusa?
Ni ukuvuga ngo Friday twagize snow ku buryo hari n'amakampani menshi atarakoze. Noneho Saturday na Sunday ubukonje sasa. ya inzu zara zisho hizwe kabisa na wabirjo
nacho ubwo byabahaye agahenge n'amahoro
ya byabahaye agahenge kuburyo ejo twari twicaye no hanze ya
ndumva ari byiza
ya
hanyuma nari ndimo mbaza abavandimwe bazimo kuduhamagara ku murongo wa telefone icyo babona cyatuma umuturage cyangwa se umunyagihugu abasha kugira ubuzima bwiza icyo ubona aho uherereye ni iki cyangwa se naho wabaye cyangwa se aho uheruka ushobora kuvuga uti ngira aho hangaha nasanze icyafasha ari iki n'iki
ya n'ubundi urakoze ndivugira ko ewacu aho nabaye nyine aha nini hano muri ihugu turimo usanga ibintu byose barabishyize kuri gahunda so reka hariya icyo navuga bwa mbere ndabanza mvuge nko mu Rwanda mbanze nshimire leta ku cyerekeranye n'ubuzima bwiza hari ikintu nagenze mu bihugu duturanye birenga bibiri ariko hari ikintu ntabonye ku kintu cyerekeranye n'abantu babana n'ubwandu n'ukuri ndahamya ko mu Rwanda babaho bafite icyizere babona imiti ku buryo buboroheye kandi mu ibanga nk'uko babishaka ntabwo bahezwa iyo mvuze ngo ntibahezwa wenda hashobora kuba hari uwahuye n'icyo kintu ariko kize muri rusange
bishobora kuba byaragiye bihinduka uko iminsi yagiye ishira
yego rwose icyo kintu ndagishima bisa ku buryo hari n'ikiganiro mwegeze gukora abantu bavuga ngo ku byerekeranye no kwipimisha so ni ya myumvire y'umuntu ku giti cye ariko mu Rwanda ku byerekeranye n'ubwandu bw'agakoko gatera sida ibintu birasobanutse rwose icyo cyo ndakishima cyane
mvugiye ibintu nari na uyu munsi nari nabatumiriye umuganga kugira ngo asobanure ibyerekeranye no kwipimisha ku bijyanye n'ubwandu bwa sida duhe n'ibindi bisobanuro ko baba bafite ibyo bifuza kubaza ariko ntabwo nzi ukuntu byagenze ntabwo yabashije kuboneka buriya nk'uko hari ari kimwe mu byifuzo byatanzwe dutangira uno mwaka mu bijyanye n'amagara y'abantu abifuje ko twagaruka kuri iyo ndwara buriya naboneka azagira atuganirire
oya rwose cyece n'ubushize narakivuze nakuye ingofero ikibazo gisigaye ahubwo bakumira bate ubusambanyi kuko mu Rwanda umva ikintu gishyirwa imbere baravuga ngo atangwa niba bikunaniye kwifata ngo ukoreshe ngo agakingirizo ariko wayi batanze ingamba umuntu yakoresha kugira ngo yifate ko zihari so reka wenda icyo nkiwe rero
nakigarukaho mu kiganiro
bwiza nanone ku byerekeranye n'abayobozi banze nyine nka Leta y'u Rwanda hari ibintu ikora byiza kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza ariko abayobozi b'ibanze hari ikintu bajya bakora cyo kuza bagasa nk'aho batuyeho abantu ibintu ariko imyumvire yabo itarahinduka
nk'igice
nk'ubu urugero kera mbona ubuzima bwacu ntabwo tugomba kubihisha wasangaga ujya nko gukoresha ubwiherero ukajya nk'inyuma y'urugo mu miyenzi noneho urumva wajyaga ujya wambuka umuhanda ugiye gukoresha ubwiherero noneho ugize amahirwe ubonye umwobo hafi yawe noneho araje nta guhindura imyumvire ngo akwere ku buryo ubwiherero bupfundikiye busukuye uburyo ari ingenzi ahubwo aragutegetse ngo uhite ubwubaka mu by'ukuri nta guteguye mu mutwe kugira ngo umenye impamvu ubwo bwiherero bugomba kubaka nk'ubu ikintu cyitwa kandagira ukarabe usanga bakunda kuvuga ngo turashaka ko iba muri buri rugo ariko abantu wabaza umuntu ngo ese ikumariye iki ni ukuri ukumva ntabashije kubisobanura bene uwo ni wa wundi uzayishyiraho agashyiramo n'amazi bagenzi n'isabune ariko ugasanga isabune imaze ukwezi ikiri nshyashya ntawe urayikoresha
kubera ko atazi impamvu yabyo ibyo uvuze nibyo hari umuntu ushobora kuba yabikora kubera ko abayobozi babimutegetse akubaka nk'uwo musarane ariko akaba ari nk'umutako akagira niyo kandagira ukarabe koko ariko ntayikoresha kubera ko atazi impamvu zabyo
ari mugenzi wacu wa telefone ni batiri febura avuga ko arimo nanjye niko navuyemo
ruhangwa icyenge
noneho ari kagari kiwacu ahantu wenda reka leke kukavuga atagira ngo hari uwo mvuze no hari urabona nukuri leta ibifite ibyemezo bishimishije ariko ugasanga abayobozi b'ibanze bagategeka nk'abaturage ngo mugomba kwambara inkweto byo rwose ibirenge bizamura umwanda ashaka no gukandagira amahwase ibintu nk'ibyo none umuturage aho kugira ngo bamubwire ko kwambara inkweto ari byiza ngo bamushishikarize no kuzigura ahubwo ukumva umuyobozi ngo nukuri turashaka mwese mwambara inkweto ntazagere n'uza mu biro byanjye atambaye inkweto
bikaba itegeko
ingenzi abaturage benshi yazanaga hari inkweto twitaga ngo boda boda rusange ni nka kambambira ariko by'ibi plastike none akazizana muri ambaraje yagera inyuma y'akagari akazishyiramo none akinjira mu biro barangiza kumukemurira akazibika
abagira ngo zidasaza
oya urumva ntaramenya akamaro nasabaga kugira ngo kuko hari abitwa bakangurambaga nk'ubu hari ikintu ashimye cy'abajyanama b'ubuzima usanga badakora ku muntu arwaye gusa ahubwo banakorana mbere y'uko arwara bagakora icyo twita gukumira
yego
baranda bashimira rwose
ubukangurambaga kwirinda biruta kwivuza
ni ukuri kwirinda reka no nonsoreze kuri aka kantu kandi kuko turacyari ku byerekeranye n'ubuzima bwiza kubyerekeranye n'imibanire y'abashakanye mu muryango nabyo buryo imibanire itagenda neza ntabwo ubuzima bwiza bwashoboka nibyo nguma mvugira abayobozi b'ibanze cyangwa n'abandi babifitemo uruhare baze niba aho kugira ngo bere ku mugore itegeko rimurengera aba ari ryo baheraho ahubwo babanze bahindure na wa mugabo bahugure na wa mugabo nawe mbere y'uko iryo tegeko rimugonga ashobora kugira ikintu yakora nk'ubu usanga abantu b'imiryango iharanira uburenganzira bw'abagore ntabwo yaje ngo yigishe umugabo korohera umugore ahubwo yaraje yigisha umugore guhangana na wa mugabo utarahinduka usanga bizana ingorane niho harimo ingorane kwicana kuko umugabo ntarahinduka umugabo urugero yakuzamo na papa wafatanye na gutya na gutya none uhita umuhindurira ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye so bagerageze mbese icyo ni kuvuga ni uguhindura imyumvire y'abantu ubukangurambaga
yego kuko umugabo umugabo n'ibitegeko rigiyeho rikarengera umugore rya tegeko rizahana wa mugabo azahanwa atarahinduka ku mugani wa
nk'uko reka mvuga aka kantu ngasoreze umbabare ntabwo ari ugutangwa n'imbwa noneho waza kuko imbwa yica injangwe ni ibintu bizwi noneho ufata imbwa ukayereka injangwe ukayikubita ngo noneho igahita ibona ko uyibujije kuzafata kuri iyo njangwe urumva wigishije imbwa kuko ari ifite intege nyinshi kugira ngo itazica injangwe ariko byakugora gufata injangwe kugira ngo uyitoze kuzita iyo mbwa so rero bikwigisha abantu kwirwanaho ahubwo babanze bigishe babandi bababangamiye noneho n'ibyanga rya tegeko rizakoreshwe murakoze
murakoze cyane rwose Octave Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri Isanga turaganira n'abanywanyi abakunzi b'ijwi rya Amerika ku byerekeranye n'icyafasha cyangwa se uko babona ikintu cyarushaho gufasha aho batuye kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza turakomeza rero mukanya reka mbaze ku buhanga bw'ibyuma niba telefone zirimo gucamo hari Fulgence ku murongo wa telefone
uranyumva
mwiriwe
Kampala
Kampala mumeze mute se
tumeze neza nakazi wambona kazi
nuko mwebwe Kampala
nangiye gusohoza ariko ari mu gihugu cya Amerika nakajya mu itanga mubwira mushikira abanyagihugu aho bari hose
urakoze nuko i Kampala urahari ariko ushobora uru hari abaganda bavuga n'ikinyarwanda sinzi niba uri umunyarwanda cyangwa niba uri umurundi ibyo aribyo byose ubwo watubwira wadusangiza ku byerekeranye n'aho ngaho icyo ubona gihe cyatuma abaturage bagira barushaho kugira ubuzima bwiza cyangwa se n'aho waturutse mu Burundi
yego murakoze ico ntanguriza ko umuntu kugira agira ubuzima bwiza cyane cyane n'icyo n'amagara abafite amagara akomeye amagara akazi kuvuga umubiri ukomeye
yego ibyo nibyo n'ubundi nashatse kugarukaho
Rero icyo tuma umuntu atera imbere ni ikintu icyo tuma umuntu atera imbere ni ugukura amaboko mu mpuzi nk'uko abarundi tubivuga gukura amaboko mu mpuzi tukareka kubirinda icyo nicyo cya mbere cyo cya kabiri urashobora kuba umuntu akuze umuntu w'umusore cyangwa inkumi ugasanga iminsi yose yiteze abamufasha mugabo afite ingufu afite amaboko iyo umuntu ariko arabikora uko ni kwa gusubira inyuma njyewe icyo nakangurira urwaruka cyane cyane bene bari urwaruka n'abantu bagifite ingufu batarashika mu zabukuru ni uko bakura amaboko mu mpuzi umwe wese akagica akerere mu buzima bw'iwe mu ngufu z'iwe niho n'igihugu gitera imbere cyane nkanda shoshe iyo ndaba ngaha mu buganda competition zihari z'abaganda usanga ari abantu bakora cyane nshatse kuvuga ko mu burundi badakora muga no mu burundi barakora mugabo umuntu avuga ati aho ndi abantu barakora barazi ko umuntu afungura ari uko akoresha amaboko nicyo nashanze nashimiye abaganda barabona vizio iri imbere barabona vizio n'umwana wese arabona vizio ariko aracyayuka n'ubuzima bwiwe
yego
icyo nicyo nashimiye ngaha mu buganda kandi nanjye cyaranyigishije kuko
ubu nawe urakora cyane
ego ndakora amaboko mu mpuzi kuko akamenya katagutse nikamenya ubwenge
oya ni ibyo udakora ntakarya
udakoze ntakarya ariko rero ibyo byonyine benshi ntibabibona kuko bivanye no kubona hagufi yabo ubona ko bivanye no kubona hagufi yabo urashaka ko ufite imyaka 20-30 ukaba wivuga witeze imfashanyo ngo n'imfashanyo ivuye ahantu ngo nakazonka imfashanyo nini kandi nawe bari gushobora no kudaguha akaroro madamu urashobora kudana bicapati ugatera imbere ugashika ku cyo ushaka icapati sinjye nacumva ibyo byose ni ishaka ikindi nashimiye ngaha mu buganda nta bintu byo kwishima sinzi akazi navuga kwirata umuntu uwo ari we wese arazi yuko akazi ke ariko kose aragakora naba yahejeje kaminuza naba atahejeje kaminuza ushobora gusanga uwize kaminuza ariko akorana n'utigeze aca ku ntebe y'ishuri kandi bakora akazi kamwe kandi ukabona ko bariryohewe bose icyo nicyo nashimiye ngaha mu buganda
nino ni kimwe akazi kose umuntu aragakora
tangaruke mu gihugu cyacu naho nyine hari habamaze kubona akamaro ko gukora uko bose ntibasabirita sinavuga ngo bose baratangira mbwa nshatse kuvuga umuntu wese wafite ako gatima kuvuga ngo jemo ngo narize kaminuza ngo nize ekonomi ntegeze gukora mu mabanki ngo nize ikinyenye ngo ntegeze gukora ibya aho gukora icyo cyose ubona ushoboye wihangira umurimo
akazi karabuze no kwihangira hari umuvandimwe wari wabivuzeho nabyo ati buri wese akoreshe impano afite ukagira buri wese agerageze kwirwanaho aho gutega kw'imuhana
nicyo nshaka gushika ko cyonyine ego sinzi kandi kabaza umwami ofisi yagiye nicyo cyane ashaka gushanga gukaburira abantu abanyagihugu bose bakora amaboko mu mpuzi ari ushoboye kuririmba aririmba ajye kuri sene aririmbira abanyagihugu nta muntu udakiza iyo uri kurakora ikintu cyose iyo ukimwegereye nawe ubikuramo faranga ijana iryo faranga ijana riragufasha ukarangura amagabiri ejo akaba atatu hirya y'ijana ugasanga wateye imbere ofisi do mariya de karangi
aho niho abantu bakunze kugira ikibazo mu biganiro twagiye tugira bijyanye no kwihangira umurimo wasangaga benshi bavuga ngo nta gishoro mfite aba bagiraga inama akavuga ntabwo wategereza ko uzabona mu kinyarwanda turavuga ngo ibya mirenge wabona amafaranga menshi cyane kugira ngo utangire ushobora gutangira ku kantu gatoya ukagira aho ugera
icyo rero ni cyacu nicyo cyishe twebwe abanyagihugu iyo uhereye ku bintu byinshi umenya akagihugira hera kuri bike banze umenye kugera bike niho uzamenya kugera byinshi iyo uhereye nko ku miliyoni ubona ko ari amayira menshi ntubona akagira kunguka nubwo uhereye ku bihumbi icumi ejo ukaronka 12 ejo hirya ejo 15 uzamenya n'akagihugira wa miliyoni ya miliyoni za miliyoni zijya miliyoni zitatu cyo nukangura kurangwa iyo uhereye kuri byinshi kenshi urahomba uhereye kuri bito nk'uko ukabira kuya muze wamenya akajya ujera bya bindi byinshi wamara
kubiroga uhereye no ku byo wavunikiye urebye kuko icyo utavunikiye burya umuntu aguhaye amafaranga gutya ngo ugende ukore ibi n'ibi ushobora no kuyahomba kandi ukumva nta nicyo bikubwiye kubera ko utavunitse ariko iyo wayavunikiye mbere kugira ngo uyabone hanyuma ukayakoresha ikintu uyakoresha neza koko simvuze ko abantu barangara bakayakoresha nabo ariko birashoboka
cyane gose cyane cyakaruro ku muntu w'umugenzi yahereye ku kantu itakazempure atanguje ibihumbi 15 by'amanyarwanda mugabo umwe miliyoni nka zitatu z'amanyarwanda ntizomufata kubera iki yahereye hasi araduga aramenya ati ikinye cungukuku ikicungukuku iki gihomboku kindakiva ko reka nje kuri kicunguka ubu nyageze ku nta mishimishije ahubwo ndazi nawe nyuka nyumba twa matuyanga ahubwo ndamuteye intege arandanye yigisha n'abandi nabo akajyo bohera ku tuntu dutoya akihangira umurimo hama bakazoshika hejuru ku rwego bashaka
ari mu rudandazwa
ego ari mu rudandazwa yagiye mu rudandazwa
okay no reka ngushimire cyane Fulgence komeza kugira ibihe byiza ngaho
ikampani icyo mvuga ngaho kuri radio murakoze
urakoze radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twakire noneho Gerard wiriwe Gerard mwiriwe urahagana he
mperereye I Kigali mu Rwanda
Kigali mumeze mute
Kigali turaho n'ubu ngubu akavura agatangiye kugwa kamaze kaba kumi na misaya harimo umukeko n'ubungubu ikirere cyerekana ko byanga bikunda uko byenda kose biri butange akavura ariko karibe gatuza se nk'ayandi dusanzwe twumva
ntabwo ari imwe ishobora kugira ibyo yangiza
ego nagaye nk'ayandi sigiye kumva nko mu bihe bya Noheli yaguye igasenya amazu ndetse igasana n'ubuzima bw'abantu hirya no hino mu gihugu
reka reka igira agatsindwa
iyo ngiyo ntikaze
hajya haza ize gufasha naho ntihaza akazi ije gusenya
haze iri mu rugero abantu bakeneye imwe imeze imyaka nk'ubu aho nari ndi mu burasirazuba aho kugira ngo ibe igisubizo cyo kugira ngo abantu bashire inzara ahubwo yaraguye yangiza imyaka ku buryo imwe yapfuye ku buryo nta kizere nko mu minsi mbere n'ubundi amapfa bigaragara ko mu duce kwa Kayonza nk'aho narinze ngo amapfa ashobora kuzabibasira kubera yangije ibigori ibishyimbo imyaka myinshi mbega ku mahegisitari manini
ni ikibazo no ku Kigali se mwebwe aho uherereye ariko Kigali ni nini uherereye mu kihe gice icyo ubona wowe cyatuma abaturage abahatuye barushaho kugira ubuzima bwiza ni iki
urabona nko muri iki gihe inaha muri Kigali kubera Kigali igendwamo n'abantu batutse mu mpande z'igihugu abatutse nyine no gukora nta gusuzugura umurimo ikindi usibye wenda no muri Kigali no mu zindi se n'ahantu baherereye tuvuge wenda nk'urugero ugasanga agace runaka nk'ahantu muri Kayonza nageze nko mu murenge witwa mwiri wenda sinamenya nimba muhazi ugana za Tanzania ubona ko urubyiruko rw'abakobwa rwarebye ahantu mu gishanga babibyazamo imisambi imwe bagenda bakagurisha bakabyazamo n'ibiseke muri iki gihe mu Rwanda nyine urubyiruko umunsi ntabwo rushishikajwe no kuba rwafata imisambi abakobwa ntabwo bashishikajwe no kuba imisambi usibye babona ari ibintu bibaje n'abakavuga ngo ibyo ni ibya kera
ushobora kubiboha mu buryo bwa kijyambere ugataka ugakoramo utuntu twiza
basigaye bafata abagabomo imisambi ya kinyarwanda nk'imwe ya kera urabona hari hagezweho ibintu by'imikeka iyi ngiyi ikoreshwa cyane cyane mu misigiti niyo abantu bari basigaye bagenda bakagura ko basigaye bagenda bakayigurisha wabona umuntu uturutse mu bihugu by'Uburayi na za Amerika akaza ukabona arayishimye ku buryo ari umushinga wagutse ndetse bageze babona n'abaterankunga se
baboha dutoya dukwirwa mu ivarisi ku buryo ba mukerarugendo babasha kuyigura
ni imisambi mbega yo gutunganya muri saro ku buryo awugura ukabona arishimye arawutwaye umusambi ku buryo wakwica nk'abantu batandatu
nibyo ubwo se awuzinga gute kugira ngo awutware mu ivarisi
ni ukuvuga ngo arawumuzingira aba yarakoze ari akantu ari udukapu basigaye baboha mu bitembega ku buryo awushyiramo yawuzinze ukurega ukabona urakwirwamo ufite n'akantu k'akameto ukabona arawutwaye ni ibintu yishimye ku buryo babonye n'abaterankunga baturutse mu bice zitandukanye mu bihugu byo mu Burayi ubona byabateje imbere ubona ko bamaze umbeza nko kwizuza inzu yabo basigye bakoramo ku buryo basigye baha abana kazi kuryo byabahaye ubuzima bwiza mbega birabaye icyerekezo cyiza mu yandi magambo.
Ubwo ni ikintu abandi nabo bari bakwiye kwigiraho.
Ni ikintu abandi baba bakwiye kwiga muri no minsi urubyiruko tuba dukwiye cyane urubyiruko nirwo ngiye niba no nange ubu ndu urubyiruko ndu umujeni ni mu myaka 22.
Yee uracyari muto.
Ndacyari mutoya. Ikindi umuri no minsi ni ukuvuga ngo hari mugenzi wanjye waruzigaho ntabwo icyo umuntu yize iteka aba aricyo azaba. Ikindi tugomba kujya twimenyeza imirimo yose tukareba amahirwe ari ahantu. Aho tubona hari akantu bajya kureka ubu ahari imbogamizi abariho tubyariza amahirwe. Ibyo ngibyo rirambega riba ari nk'isoko ku rubyiruko bifasha guhindura ubuzima bwacu. Nimba urugero se dusanze nk'ahantu hari ikibazo cy'imirire mibi, hari umusore wo mu gihugu cy'abasanyi twari turi kumwe ejo bundi ambwira ukuntu yabonye mu gace k'iwabo hari ukuntu nyine hari imirire mibi anyije afata amashaza ari abakiri mabisi ayabyazamo amata
urunyonge
afata na za soya na za soya zikiri mbisi azibyazamo amata azisekuye kandi ayo mata ngo akungahaye nyine ku ntungamubiri nyinshi ku buryo ni igitekerezo yashatse kuza nyine kucyagura no mu Rwanda. Mu gace nari nagezemo baramushimye cyane, babona ni ibintu byiza, tubona natwe ni ibintu bidutunguye, twumva ko soya ari ikintu kitavamo amata. Byatangiye kumwinjiriza, abantu batangira kumwegeza, mbega urubyiruko rwinshi ubona rushaka kumwegeza ngo rukwane nawe n'abantu bakiri mu myaka nyine y'ubukure. Mbega ubona n'abantu bashaka kujya icyo bamwigiraho cyane, ubona ko ari ibintu bishimishije cyane. Mbega bigaragara ko byahindura ubuzima bwe, si ubuzima bwe wenyine byahinduye, mbega ubuzima bw'abantu benshi.
Urumva hari uwigeze kuvuga ati abantu bakore bakurikize impano bafite atari uku gukora ibyo abandi bakoze, nk'ubwo bashobora kwigira kuri uyu nguyu nabo bakabimenya bikabafasha mu buzima, cyangwa se bakaba banabyungukiramo na babonamo n'amafaranga batunga, ariko bakaba batangira noneho kubusa nk'aho bashyamirana mu byerekeranye n'amasoko, ariko ubagiye bicaye hamwe bakanatekereza no ku kindi kintu cyaza cyungura uwo nguwo nawe watangiye ibindi akaza asa n'uwunganira ibyatangiye, nabyo bishobora kuba byiza.
Erege ujeni icyo nakubwira ari ikintu ari imyumvire mbe abantu mino minsi dukwiye guhindura muri iki kinyejana. Urugero reka mvuge nkawe Eugene, nimba utangije botike ahantu runaka, iduka ahantu runaka, utangiye wenda gucuruza ibitenge, reka no kukwigana. Ahubwo njyewe nanjye reka nshake izindi produit nakwa kugira ngo ahubwo weho muri iryo duka ryawe weho uranguze ibitenge, ahubwo weho ndebe ukuntu nakubera isoko cyangwa nawe umbera isoko.
Ushobora kuzana n'imashini ukaza ukadoda.
Ukuzana imashini hasinga icyarani ngiye nkagenda nkasurangura bya bitenge
ukabirangura cyangwa n'uguze akabona hadodesha.
Akaza njyewe nawe tukaberana isoko, urumva ntawe ukindanye none sinshatse kwiharira nawe ntushatse kwiharira
naho rwose
bikaba nyine gusangira tukirinda ikintu cya competition cyo guhangana.
Business turayikoze rwose.
Nanavuga ari ikintu abantu baba batahindura nk'imyumvire, ugasanga nk'ahantu cye cyane nko mu nce z'icyaro cyane cyane urabona nkanjye wenda Kigali inahantu ndiga, ariko cyane cyane ubuzima bwanjye bwa nakuriye Kayonza cyane mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho usanga nko mu bice by'icyaro umuntu aba afite imyumvire ugasanga kanaka nimba atangiye wenda business yo gucuruza ikigage wenda kwe imyaka mishinzi wenda nimba waba ukizi yabona ari ibintu ari business yaguka irimo kumuha Samuel, ahubwo ngo wenda we ahite yiga agira igitekerezo cyo guhinga amasaka wenda acuruza ayo mamera ajya mucuruza cyangwa ashinge icyo cyuma kizajya gisya amasaka ye, ugasanga nawe agiye kumwigana bijemo guhangana.
Ibyo ni ikibazo aho kuzuzanya abantu bagahangana ugasangana wa wundi wari watangiye abuza isoko agahomba ku buryo ashobora kuvamo cyangwa se akimukira ahandi kandi ibyo yakoraga byafashaga abatuye aho yakoreraga nyine.
Ni ukuvuga ngo ubuzima bwiza twabugezwa no kuzuzanya gukorera hamwe ukazana imbaraga zawe n'izindi cyatu tugahuza ibitekerezo. Ngonjya nk'uko nongeye kuza ko nkareba weho Eugene nimba watangije wa mugani kujya wenda ucuza ubushya cyangwa ikigage nanyu nkaita ntekereza guhinga amasaka cyangwa tuvuge n'ucuza ikigage ngenda umugenzi wanjye atekereze gucuruza amasaka nayo ntekereze ubuhinzi mbega bibe urumva bizaba ari ugusangizanya amahirwe twese nta wihariye inyungu urumva twese bizagira impinduka ku buzima bwacu.
Reka ngushimire cyane rwose Gerard, hanyuma mukomeze kugira ibihe byiza.
Murakoze cyane Eugenie, mukomeze kugira ibihe byiza namwe aho muri Amerika.
Murakoze. Reka twakire Sam, ndubwira ko ari nawe wanyuma twakiriye kuko iyo masaha aragiye. Sam.
Karate.
Wiriwe neza.
Wiriwe neza.
Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego ninda isaba Samuel muri kuvugana.
Yego.
Rurindo mu Rwanda ma nabonye nashyizeho igice cyo kivuga ko bikeneye kugira ngo kibe cyatanga impinduka.
Yego, kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza. Nyarutsa amasaha aratujyanye.
Yego. Numva birusange atwo duherereye mu Rwanda habaho ikintu cyitwa itekinika gutekinika kubwira ko abantu wenda bageze ku kintu runaka ariko taragerwaho bigatuma hari ubwo abaturage babura kuba bagera ku iterambere cyangwa kuba bazamuka kubera ko bigaragaza ko bihari kandi mu by'ukuri bitari kugeze kuri kere ibyo byafasha
byafasha
biramutse bibanje
gutekinika ubwo ni ukuvuga nko kuvuga ikintu kitariho
kuvuga ngo dufite.
Your call was ended because you no longer have sufficient funds to continue.
Mutubabarire, ndumva telefone ye icitse. Ibyo aribyo byose igitekerezo cye cyumvikanye. Reka mbashimire mwese kuba mwabanye natwe muri iyi saha. Nshimira rero abamfashije ku buhanga bw'ibyuma, Franklin na Fasil Gebehu kuri mikoro, nkari kumwe nanjye Eugenia Mukankusa. Mugukomeze no kugira ibihe byiza aho muherereye iwanyu, kandi nk'uko twabitangiye twifuzaga ko mwese mwarushaho kugira ubuzima bwiza. Reka rero mbasezere mbabwira nti mugire ubuzima buzira umuze iwanyu no mu banyu. Radio Ijwi rya Amerika.